special tribute from the family. We're gonna miss you. Blessed melody. Ayayo, ayayo. Unarira, unashononeka. Shiri wenye viu tungu vivi mioyo inaluma. Manoe mumtanga mwenye asena rere. Kuchere bado ni mapema e unenda idede. Unamanya useni sina undafa. Ina kipo kikise na kiutungu. Unalumiraka unarakune. Naya enda peo ni manuenehu. Nando choza kozi mezi maga flagi na
Jimmy, Terry, Betty, Linda, Laban, Mijikenda group, kuna mbura kitu wa mapenzi, kuna mbakorejo
mbura.